tartanka doorashada madaxtinimada Zimbabwe waxaa ku jira 12 musharax mid kaliya ayaa ah haweeney 94 jir ah oo lagu magacaabo Elizabeth Valeria waxay hormuud u ahayd ilaalinta deegaanka waxayna sheegtay caqabadda ugu weyn ee ololaha doorashada uu ahaa in dadku wali ay aaminsan yihiin in ragga ay hoggaamin karaan dalka.
And the platform has grown for me to be able to share our views, our vision, our mission, the manifesto that
waxaan waxaan filayaa in aanu awoodno inaanu soo bandhigno wax badan iyo madal kala duwan. Waxaa kordhay dadka aanu la hadlaynay si aan ula wadaagno aragtideenna, himiladeenna, qorshaha aan ka abuurnay. Dadku waxay bilaabayaan inay ugu soo dhaweeyaan dumar ahaan iyo hoggaamiye ahaan. Laakiin marka hore waxaan u malaynayaa dhaqan ahaan in aanu qabannay shaqo badan. Marka la eego beddelka maskaxda Zimbabwe dadka u dhashay iyo in la fahmo in haweenku ay awoodaan in ay wax hoggaamiyaan. Guddiga jinsiga ee Zimbabwe ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in ay aad uga xun yihiin in hal qof oo dumar ah ay ka mid noqoto musharaxiinta madaxtinimada ee dalka oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo qof iyadoo codbixiyaasha ugu badanna ay dumar yihiin. Madaxweyne Jiku waxay hoggaamiye u tahay isbahaysiga dumarka ee Zimbabwe iyadoo ka hadlaysay arrintana waxay tiri
I think we are going to lobby for more women to participate going forward.
Waxay ila tahay inaan u ololeyn doono in dumar badan ay na matalaan, in haween badan ay ka qayb qaataan arrimahan siyaasadda si aan horey ugu socono. Waxaan sidoo kale aragnaa sida ugu wanaagsan sida haweenka looga caawin karo si ay dhaqaale u ururiyaan sababtoo ah sida aad la socotaan qarashka doorashada ayaa ahaa mid aad u sarreeya. Dad badan ayaa ku dhistooday inay gaaraan heerkii laga rabay ama ay bixiyaan qarshkii laga doonayay si ay uga mid noqdaan musharaxiinta tartamaysa. Linda Masarira ayaa damacday inay ka qayb gasho tartanka doorashada balse waa laga diiday kadib markii ay bixin weydeen lacag dhan $20,000 oo isdiiwaangelin ah waqtigii loogu talagalay. Lacagtaasi ayaa ka badan $1,000 tii la bixiyey sanadkii 2018 markaasoo 4 musharax oo dumar ay u tartameen madaxtinimada Zimbabwe. Sibu Sisuwe Buhuta Masara oo ka tirsan ururka haweenka ee baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegtay in haween badan ay sidoo kale u baahan yihiin inay u tartamaan kuraasta baarlamaanka. Waqtigan la joogo doorashada baarlamaanka kaliya 700 tartamayaasha ayaa ahaa haween 210 kursi marka la eego. Marka wax badan ayaa soo bixi doona. Markaasi waa in aan ka bilownaa golahan in aan helno 50-50 rag iyo dumar ah ama tiro siman oo rag iyo dumar ah. Hadda dhaqdhaqaaqayaasha ayaa isha ku haya sida loo arko Valeria iyo tartankeeda doorashada madaxweynaha.